Yes, Lord, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, we're here for you. Anakuvika vazi la furaha, anaondoa huzuni ndani yako. Azina ruprekisa taya kali ila suneri ya mahanko shadakali ya bahari. Nimeomba sana kwa siri, machozi mengi sirini. Leo umekuja hadharani, umenijibu kwa ujasiri. Nililia sana sirini, nikiwa mimi na wewe peke yetu. Leo umekuja hadharani, umenijibu kwa ujasiri. Siwezi kusimulia. This far you are. This is all for your grace. Siwezi kueleza. This far you are. This is all for your grace. Mungu wangu, Mungu wangu, nimerudi kushukuru.
Prayers we made in tears, you didn't despise. Lord, we've come in public to testify. Siwezi kusimulia baba. Ibada yangu.
Umekuja hadharani, umenijibu kwa ujasiri.
nililia sana sirini, tukiwa nawe sirini. Leo umekuja hadharani, umenijibu kwa ujasiri. Umekuwa nami sirini, machozi mengi kwa siri. Leo umekuja hadharani, umenijibu kwa ujasiri. Prayers we made in tears, you didn't despise. Lord, I've come in public to testify. Prayers we made in tears, Lord, you didn't despise. Sarada, Lord, I'm here in public to testify. Siwezi kueleza this fire.